maestri. Andate a curvi, Holger di Bonaranai. Amanca, Ulitska Garke, Kofrugabet. Degmidi si berdale, Adima Hajjul Hagag, Yandrawish, Tanakatow. Mamma, che degmidi ne hugga mio. Io ho capito, Shalay, illa, Gik, illa, Halay, Kosodi, illa, Uke, la Havano Sadu. Haka give a giveaway, degmidi berdale, to Rain Koskoya. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ayada la hanka guri sidi adu ki rogi hadu ka dhigmada birdaara gowl ka gedo wallahi ti dhigmada luq illa iyo dhigmada birdaara hadu ki ila allahi ti dhigmada qasax leera antaan la xayti xol gudada fiisa ku dareeri biidan ilaahi kariima gul la taabada kulanha kulugini adugi habu yaraatay oo kunkii la hadalow ankasugunayna xaduud ka dhigmada birdaara lata dhigmada qasa dheer iyo dhigmada birdaara dhigmada luuqa gobolka gedo
guddoomiye meelo isin deerteen isin howlgalka isin ku sameyteen antaw
howlgallada hadiyan hakii gooba fara badanayaan howlgalo ballaaran oo la ka safeeyo nimankiina ula nabadiidka hayaan lakana bacsadow baad iyo shacabka ku qaadayaan awood kaliyo baan lahayne shacabka ku nool degmada birdaariyo tuulooyinka hoos kooya iyo weydiinka ku jiray lankan haddii aan kiin ku bilaabo laamiga dheer ee gobolka gedi wadada mambahaasi degmada birdaari ku rigda yafey howlaha guud ceelleere qasax oomana ilaa iyo degmada birdaale weeraryarka dariska ulaato kurteele danka kale howlgal lamaad oo jariisiin danka irin leeya ilaa iyo dantaan dhexayta buulaxaw soosooyine howlgal ballaaran way hayay olaka bacsadow namankiina nabadiidka hayaanhay ugu dayar shabaab
waayahay mudane guddoomiye howlgalka deegaanadaas faraha badan isan ku samayteen dadgalanta laha ka dhigi oo weliba ciidamada iyo galantaha ka dhigan jarteen
waxaan sheegay nimankaas oo lafta caariga ah niman un dabcale ka koran ee ciidamada daraawiista koonfur galbeed ee wasiir ciidamada booliska dadkeeda degmada berdaare iska sugan oo ay buu xamiiraatay wan iska horraade iyo boqol nafar kooyaan ciidanka iyo maamulka degmada sangaamiya howlgalka sumajaraan madeela ku reeba laman lahaan raba waday arkiyo oo wada shaqayn la lahaayeen nimankaas nolol nabadiidka ahay al-shabaab oona ay haayeen nimankii dowlkaadka iyo qoliga ka sheegayaan faaquyanta aan aruuriyay ilaa dad oo dhowr qufee lahaan gobodii way kala jirtay howlgalkan ageyka ma bilaabana xalayna ma bilaabana siisan la soo taamba waayo ahaan dambe howlgallada degmada birdaari iyo eeradii ku soodayaan maalin labaatana way lahaa gobodii dadku saas oo kale kumada ururka duqumaadka umada soomaaliyeed iyo al-shabaab waana sii socda doona insha allahu antana maka aqaabi doono qob ilaahay doona weydii doonte degmada birdaar xaduudkeena lafido degmooyinka tani kain sheegay dadkiinka la gaado doona ama shaqsi kumada al-shabaabna la xangaro doona shacabkana walwal ankana walga doona farxad iyo reereen lawalba gurigii insha allahu
ciidamada deegaanadii iyo deereen howlgalkani aysan inka bateen gadaalyahanku nagadeena mise fariisin ya ka samaysadeen
ciidamada meeliyo deereen muhiimadii way haytay lamanka iyo baaroogna lamalamadii iyo lamankii lamalamada soodee qoolistada hayaan xoolo baade maadaama degmada birdaar iyo deegaanada hoos kooyaan kulli soobliga jeersada wadankana safayl laylahayse dukiin ku curday meelolba biyo iyo baliyada biyo jiifan allaara kor barwaaqay bilaawatay barwaaqada iskulada jeedadkii xoolo jiro nicmadaas haleen iyo weyba iska dayay inana markaasi nolo nabadiidka hayaan dadkiia ku qaadaan walbaada iyona ka sheegeen dawakaad ama taakuyan ulajeedada maamulka degmada howlgal hogaamiya ciidamada nabadgelyada sameeyaan way kuwada haytay shacabkaas halkada badbaadi xansadiiba naftiyo iyo maalisho insha allah
waayahay howlgalka sidaada sheegtay deegaano badan ayaa la sameeyay. Markii la fiiriyey howlgallada inta badan maamulka degmada iyo weliba ciidamada degmada Bardaal iyo sameeyaan weliba waa howlgal hana nagdi. Marka howlgalkiin hana nagdi ujeedada ma eeta?
Howlgalkaas oon ujeedi ama taqafama way ahaa laakiin lamaan shacabka degmada Bardaal iyo erdiga ka nool hab yaraatay oo aan ka noolana walwalwal ama walcabse iyo ku cabsadayaan lamaan ka nool nabadiid ka hayaan ee Al-Shabaab. Insha allahu waana socdo doonta ilaa iyo lan walba gurigiisa nabadan ku nooladow wala shake ama wala cabse lan walba muwaadan ee degmada Bardaal iyo tuulooyinka hoos fogaan ka nool
waayay gabagabadii mudane gudoomiye waliba eta gudoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amaanka degmada Bardaal ee gobolka Bay. Guud ahaan amaanka guud ee degmada Bardaal iyo deegaanada degmadaas hooskooda qorshaha ciidanka may ay
taas way baan nagaadaasay howl ciidan insha Allah ta'ala qorshaha maamulka ee saraakiisha ciidanka soo gaabiyayna meelaha ay taala waana go'aansho fiirinay insha Allah ta'ala si go'aan ka soo diro
waayaykaas waliba hayaa gudoomiye ku xigeenka degmada Bardaal ee gobolka Bay Cali Cadow oo ku wareysan howlgal ciidankii oo maamulka degmadaas iyo sameeyeen isla markaasna ku sameeyeen deegaanka hoos ee degmada Bardaal. Gudoomiyeedakin kuma hadnagaan wareysiga.